baya bale, baba finde ni wafana benza on baya bale, baya wase sa vinga, baya bale, bafinde ni wafana bami, baya bale. Yababona baya bale, baba finde ni wafana benza on baya bale, baya wane sa vinga, baya bale. Bafinde ni wafana benza on baya bale. Yababona baya bale, baba finde ni wafana benza on baya bale, baya wane sa vinga, baya bale. Bafinde ni wafana benza on baya bale, baya wane sa vinga. Yababona baya bale, baba finde ni wafana benza on baya bale, baya wane sa vinga, baya bale.
Umufuna ukwazi okuningi ngalokho ufakazi wena. Wish I need it. We'll see some for a Congo, some of my friend, the was a cutting cousin that I find a spine. My cut is in a person. As Kubele, Nibafan, and Gobangash, and that's it. As Jalingo, Massitul, as it is to sing a show. Was this a fair of a fan as a shelligat? I'm on the music if it's a foot to me. See a Kalisa when I'm fan of a fine Zala, no Muslim shoot. Shamba yolu nga uwe nangelila Niti mnyala sibambile bafana sinecho zimfule nchiku. From 2001 until 2009 Hawasi luchoga wena ngomlando wa senchunkulu Mufunu kwazi ngomlando wa senchunkulu ngafiku buzeki Bezubuza kukondani mfoka mtema Ubuze kangelani mfoka mtema Ubuze kusonagali mfoka zuma. Besubuza kutolani mfoka la Besubuza bafana bafikile sayibamba sahamba nabo saqhubeka noma kwakuthi manje Ngibe sengikhishinciwa la ngokusemthetheni ngase ngibekwa laphaya Wathi wamfana wami hlala lapho ngaphesheya ungigadela izitho ezisa ngemuva ngoba ezisa ngaphambili mina ngizodila nazo ngoba sengiyimfuzisima Kanti mfana sezuba midi imihla yakho yokuphila emhlabeni kodwa ke kulungile mfana ngoba izwe liyazi ukuthi umhlaba usebenza Kujanika lokho makunjena Hupuka phetshana ubuze emaphephandabeni bethi umthikishele bengasathelelana amazwi ezamazwi beshe bekhuluma luhlaza mani Bebengazi nokuthi sasikade sihlangane kanjani Kodwa kakusenani balandeli bomculo ngoba inina nazi konke ngumlando wethu Ngoba nonke natozi sengizofunda ukutinyela ngomlando wasendlunkulu Insindiza shaya amapiko phezu kokhozi FM kwasamasama lonke ithe Sasha zonke izizwe sathi Ilapho-ke ingoma wena kasomashi Umshayi wentombi khona la eduze kwakithi waxokozela zonke iy'ntombi nezinsizwa zangakhona Akuphelelanga lapho ngoba kuye kwaxokozela nezalubazana zakhona kude kude Ingulukude engenigulukudela phakathi kwey'hlabani ziningi ihlangene Isimakwana sangakile sikwavume sangaqeda masibona ichala kalikashafuza maqeda safaka umsila ngaphansi Kujanike lo Imemezekwana nelalonke izo zagiya insizo zaqashiya intokazi Ngibona nokwabafanyana kugiya kuza ngakini ngibese ngithi-ke Tshatha nongisho shayanicwilonga bafana iphelele zonke insizo lezo zithi Bese kuthotakala nike kona bahambe bele ecrash Amakhehlala wona wangena endlini Bese kuthi abafanake kona bahambe beyodlipaphu le Baba madlanduna shaya insimbi yesikole bonke abafundi baphelele esikoleni Kunjani-ke lo Khululekani bafane nihamba nami ngoba Ngizonihola ngendlela okuyiqiniso khona niyokwazi nangelinye ilanga ukuxosha amavaka noma senihamba lo Mina sengithatha umhlalaphansi Wahamba pova lokati kadiko ngishiya nondi wana zobumba sengizosila kuyibethela emfane ngomini